Umfanekiso welishumi nesiyagalolunye. Thomas. Emva kokuba Jesu asavukile, bantu labanyenti bambona bakhuluma naye. Thomas umlandzeli wa Jesu wathi yena angeke akholwe kuthi Jesu uvukile angakaboni emanxeba etipikili etandleni. Ake sibuke kulomfanekiso lomunye. Siyambona Jesu efika kuThomas emkhombisa emanxeba. Thomas wase uyeta kuye wakholwa ukuthi uvukile. Ngakho ke inkosi Jesu iyathanda kube sikholwe nguye nekuthi yena futhi uvukile. Noma ke singakamboni kuhle ukuthi sikholwe nguye. Ingabe uyakholwa nguye yini na?